نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم منغا مانتاي زوسي تمكالا تقولين سانا زا نكان يوكوزا ناندي كتميزا درود كنفن الله زابو ينتميقوات محمد صلى الله عليه وسلم بوولي نغا موا جاونوتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كبنا صلى الله عليه وسلم ndiye nthawi zambiri timakhala tikukambiranza ubwino wa wochita zinthu ngati zimenezi kumtumizira durudi kapena tikumfunira zabwino mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndiye zimakhalaso bwino lachinayi linalililonse usiku wa lachinayi umene ndi friday kuchiyambi cha friday chiyambi cha lachisanu chiyambi cha tsiku la jumaa kuchulukisa kwambiri kuwelenga durudi kumfunira zabwino mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam lero tikambiranako za hadithi imene ichokera kwa olemekezeka abu talha radiallahu anhu yemwe akunena kuti tsiku lina mmawa kunali kummawa chonjo mtumiki sallallahu alaihi wasallama anabwera kwa ife ali wosangalala ali ndi chimwemwe akaonesa chimwemwe anali wosangalala akaoneka kuti munthu uyu ali mchisangalalo kwa basi ndipo mpaka na chisangalalo chake chinawala kuchokera kunkhope yake yodalitsika zoeza ti olonkhope munthu ukasangalala nkhopeso imachita kuoneka imawala basi ino imangopereka chidwi kusonyeza kuti munthuyo munthuyo anepatu wasangalala ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallama anatuluka ali chonje akuoneka moteromo ali wosangalala kwa basi ndiye ife tinali wodabwa kwa basi kuti tinazindikira na chilipo china chake ndipo sitidapilire damfunsa mtumiki sallallahu alaihi wasallama kuti mtenga wallah sallallahu alaihi wasallama taona kuti lero mwakondwa kwambiri chisangalalo chuchita kuoneka bwino pa nkhope yanu yodalitsika mtumiki sallallahu alaihi wasallama adayankha kuti inde ndichonchodi simukunama ya mtumiki sallallahu alaihi wasallama ana mtumiki mtumisamano awa ndi mawa mtumiki sallallahu alaihi wasallama anena kuti mthumwi yochokera kwa Allahu subhanahu wataala inadza kwa ine ndipo inabweretsa uthenga wonena kuti munthu amene adza kuwelengele durude mwa umma wako kamodzi kokha Allah subhanahu wataala azamulembera zabwino zokwana khumi thawabu zokwana khumi ndi kufafaniza kamati kufafaniza kufufuta machimo a munthu ameneyo okwana khumi komanso kunkhululukira machimo opanda okwana khumi komanso Allah subhanahu wataala azamukwezatu munthu ameneyo malefu ake kujanna mmagawo khumi ndi kumuyankha durudi yake senza kuti Allah subhanahu wataala azamuyankha durudi yakeyo mofanananso senza kuti kateniso ndiye kuti Allah subhanahu wataala amutumizira chifundo ndi madaliso okwana khumi tingokambira nako za nkhani ina yake imene iliyosangalasa kwambiri ndipo nkhani imeneyi ndiyokhuza ndi Uthman radiyallahu anhu khalifa uja wa namba 3 wachitatu uja nthawi ya Hudaibiya olemekezeka Uthman radiyallahu anhu adatumidwa ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallama kukakambirana ndi makuraishi ku Makka Mukarrama ndipo pamene olemekezeka Uthman radiyallahu anhu adanyamuka kupita ku Makka Mukarrama ena mwa masaba adamchitira kaduka msanje muziwa ngati mwachisanso munthu ukamamtuma ukutumidwa ndi munthu una akamene ali wolemekezeka ndi anthunso akuziwa anthu akuonanso zimenezi samamva bwino wina ali samakhala ulakalaka kuti bwanji sama ndibola akananituma ini bola akananituma ini ndiye ndimenezo zidachitikira pamenepa osati jelasi yake yonchitira nsanje kuti iyapa ya nsanje yake isinali yolakuyika iyayi mana inali yabwino ndiye kudapezeka kuti olemekezeka mtumiki sallallahu alaihi wasallama adayankhula adatusa mawu onena kuti inde amene akupita ku Makka Mukarrama komano sindikuganiza kuti akhoza kukapanga towafu popanda ineya ndiye pamene Uthman radhiyallahu anhu adalowa mu mzinda wa Makka Mukarrama Aban bin Said adamutenga ndi kumuteteza kulowa mchitetezo chake kumuyika mchitetezo chake ndipo adamuwuza nena kuti ukhoza kuyenda momasuka kulikonse kumene ungafune palibe amene angakugwire pano sezati palibe amene atakusokoneze yaye yenda ndiwe fulu yenda mwaufulu alimekezeka Uthman radhiyallahu anhu adachita zokambirana zake ndi Abu Sufyan ndi nduna zina za Makka Mukarrama malo mwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam sezati anakaimilira ukamuimilira mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo pamene adatsala pang'ono kubwelera kuti ino azibwelera ku Madina munawora Makuraishi adamuwuza okha unena kuti tsopano ukakhala kuno ku Makka mukarama ukhoza kuchita tawafu usanabwerere senza kuti anamulola kuti akhoza kupanga tawafu kumano Uthman radhiyallahu anhu adayankha kuti zingatheke bwanji kwa ine kuchita tawafu kopanda mtumiki sallallahu alaihi wasallam yankho limeneli silidawu wasangalatse makuraishi ndipo adaganiza zomutsekela Uthmani ku Makka mukarama akamati kumutsekela senza kuti kumusunga munkakamiza ndipo nkhani idawafika aslamu nkhani idawafika aslamu amene anali ku Madina Munawara kuti olemekezeka Uthman radhiyallahu anhu waphedwa phekesera inawafika aslamu ndipo pankhani imeneyi yomwe idafika kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalumbilira masohaba onse adawalumbilisa masohaba onse kuti amenyane ndi adani awo kufikira pakana donto lawo lomaliza kala kufikira pana donto lomaliza la magazi awo litatoka kusenza kuti mpaka na pamene atamwalilile makuraisi atamve zimenezi masino kunamizika kuti adamu masula Uthman radhiyallahu anhu mwasangasanga ndipo Uthman radhiyallahu anhu tayomweyo anabwelela ku Madina Munawara ndiye izi kungosonyeseratu chikondi chimene masahaba radhiyallahu anhum adali nacho pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam tikuona apa kuti sakukwanisa wapeza mwayi woti apange tawafu komano akukana kuti ndipanga bwanji tawafu popanda wokhondedwa wanga mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndiye nafeso tatiyeniso tikhalebeso ndi chikondi ndi mtumiki wathu timukonde mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndithinakanoti munthu amene amakonda munthu amene angamukonde mzake azakhala naye pa tsiku lakiyama almanu maman ahaba ndi munthu inalisa azakhala ndi wokondedwa wake tu kujanna pa tsiku la chiweluzo ndiye ife tufuna tikakhale ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa tsiku la kiyama tufunika tisonyeze chikondi chathu pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam.